kisha idi unyezi
Wendo wa mudeva Kukote nitaenda Tusafiri together Me and you yeah. Eta kupenda paka kufasa Mahaba kutwa kuchache Machawi wata iso mnamba Forever me and you
Shika mo, wani paraga zangu, baby, give me more.